tujja 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 baba tujja.
Right. Wonder JR. I'm Roy.
Instrumento.
Tuli mkubwa watucha, leba tuwa baika, bana baipatilo mbotuka. Tuwa duika, masaka mbotuka, yasika, sonu kokte mbaka kosta.
Na ye tuli mkubwa tuchi, 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 bana baipatilo mkosta. Tuli mkubwa tuchi, 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 leba tuwa hache noko baika. Right. Tuli mkubwa, but the vibe is wavy. All my homies in the car, we're just going crazy. Chimoto kachashara hukufa eshaha kezi. Duriva tukore chinye weba jezi. Obuzubu kandu vora hiwa kasaka. Ni engineer adiye taninga mashita. Vaku simwe boy nkugambe nawe tuja. Haza mshohore ni mweninza kubatsiga. Got quite a bit of gold, we just can't miss this. Bwile watu kwata kandu vodo realisti. Iwe, iwe, iwe Costa, Costa. Mwana tuye kwa lift mwana.
Tuli mkubwa watucha, leba tuwa baika. Bana baipatilo mbotuka. Tuwa tuika, masaka mbotuka. Yasika, sonu kokte mbaka kosta.
Na ye tuli mkubwa tuchi, tuchi, tuchi. Bana baipatilo mkosta. Tuli mkubwa tuchi, tuchi, tuchi. Leba tuwa hache noko baika.
Ebasi yo twa jitem. Buru masi bita no mwijira ne twa mbuke. Aba metu chichi rebi demu tu bie mate. Yasa kwa mburu ndo kundi tushuke mwenkade. Enje bintame. E twa shuba twa nywa. Sone tu kwa mushanka mukaga. Iwe twa ivanka waenda kubanza. Ntuku honda gaimba kuwana. We got quite a bit to go, we just can't miss this. We the bad squad that can't over to realistic. VVIP, too much respect.
If you still on the road, bro.
Tuli mkubwa watucha, leba tuwa baika. Bana baipatilo mbotuka. Tuwa tuika, masaka mbotuka. Yasika, sonu kokte mbaka kosta.
Na ye tuli mkubwa tuchi, tuchi, tuchi. Bana baipatilo mkosta. Tuli mkubwa tuchi, tuchi, tuchi. Leba tuwa hache noko baika.
Instrumento.